Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Gala yambale imwe bamene mwenza kuseka kaya ngati mumamvela bwanji miponto zamene mwenzo ponta apa kaya ngati mumvela kobwanji hey. Let's stop mumafola pochita mulomo wanu hey. Let's stop mumafola ndaba mulungu sagona kwanu hey. Let's stop bamifolesani mukatembelela vanzanu. Let's stop mama fola, yeah. Ndaba ine, I've made it. Mulungu sankala kwanu, ona kweni nkala mbale. Ndaba ine, I've made it. Yesa wafi papu show, ine ndine gizampo tabe.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.